shingerudia to Monday. Mana kukongoja paka Sunday. Na wish ungerudia to Monday. Nimekumiss my boo. Mana kukongoja paka Sunday. Alafu naka wivu roju. It's imezidisha wivu wa mapenzi sawa. Wanavisema eti nakupenda sijiwezi aya. Eti nizidisha wivu wa mapenzi sawa. Wanavisema eti nakupenda sijiwezi aya. Kama tetea, unavyo nilea, kama kifaranga. Kwa kwangu ndo baharia, kama meli imetia nanga. Na mevya moyo sitaki tena. Kuko ni midata, na mapenzi swadata. Eti nizidisha wivu wa mapenzi sawa. Wanavisema, eti nakupenda sijiwezi aya.
Over the gamble. Over the gamble. Over the gamble. Over the gamble.